crush designer.
Chocolate. Chocolate.
Engine Records.
Chocolate. Chocolate.
That's a chop, that's a chop.
Nimempamba leo toki, kajichanganya bila kujua. Danganda nae sicho moki, taka perema nikijisha ua. Amani ndoto nisishtuliwe, amani kensi basi msingiziwe. Sitokubali sponsor wa mchukue. My love, ayani data, isha jizi masisumbuki. Hata mkinitisha kwa bunduki, namba moja kwake misishuki. Aye, mbona kazi mnaya jishungundoe. Mpozi wako moe, binjuka wako doe. Kevia, mamale
chocolate,
toto so
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki
chocolate.
Ema ni mtoto uyo
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki.
Kizirisha utamu kisifiwa. Zako mwogo koleza ushanijua mi. Punguza kasi usijeni uwa. Nishindwe kunywa majinka ya chewa. Sijesima misha masaa. Tufanyi kweli basi watu wone. Nisha legeza swezi kata. Umenikamata.
Kama movie ghafla nimechange kwa ajili yako.
Mpozi wako moe, binjuka wako doe. Kevia, mamale
chocolate,
toto so
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki
chocolate.
Ema ni mtoto uyo
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki.
Hai, cheza na mi chocolate.
Chocolate.
Baby, cheza na mi chocolate.
Chocolate.
Aya jishungundoe.
Aya.
Mpozi wako moe.
Aya.
Binjuka wako doe.
Aya.
Kevia, mamale
chocolate.
Toto so
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki
chocolate.
Ema ni mtoto uyo
chocolate.
Rangi flani vikonki
chocolate.
Ona kwenye kio
chocolate.
Anateleza chubuki.